vile penzi lako moto moto. Nilitamani nisiende kwenye msoto. Sasa kwa nini umeniacha mai wangu? Nitafanya nini sasa peke yangu? Ulala, ulala, ulala la la, ulala, 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 ulala la la, ulala. Macho yangu anatamani kukuona, moyo wangu natamani kuwa nawe. Macho yangu anatamani kukuona, moyo wangu natamani kuwa nawe. Ulala, ulala, ulala la la, ulala, 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 ulala la la, ulala. Kwa kile nilichofanya kwa ajili yako, nilizani tutaishi milele. Lakini kwa moyo na tamaa zako, umeniacha mimi mpweke. Ulala, ulala, ulala la la, ulala, 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 ulala la la, ulala. Oya we, oya we, oya we, oya. Oya digali. Macho yangu anatamani kukuona, moyo wangu natamani kuwa nawe. Macho yangu anatamani kukuona, moyo wangu natamani kuwa nawe. Ulala, ulala, ulala la la, ulala, 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 ulala la la, ulala.